midowga ardayda macadka Al-Qamar Educational Academy ayaa isku xilqaamay barnaamij wacyigelina oo laga fulinayo kaamamka magaalada Baydhabo kaasi oo lagaga wacyigelinayo ilaalinta nadaafada deegaanka iyo caruurta si looga hortago cudurrada ka dhasha wasaqda. Gudoomiyaha midowga ardayda macadka Al-Qamar ayaa ka hadlay ujeedka ay ka leeyihiin ololahan ay wadaan.
Ulijeeduna meel raayn soo yimayta soo isla markaas ee waayay gelin walaalon muslimiinta oo ku waayay gelin dhinac meel raay nadaafad maadaama waqtigu hadal roog ee dadkii meel raay aqoonsaseen in lahayn sidoo isla markaas ee nadaafad iyo dhowrada fadeen iyo nadaafad darada wali eeta iyo waxyaabo in ku horta gafadi ee iyo meel raay nis lugayna sasdaradii marka ulijeedana meeta maadaama uu meel raay arday walbar lahayn uneena wali bu ku soo nimidowga ardada Al-Qamar ee insha Allah waxyaabo aan meel raayn ka tir galnay meeta si aan meel raay nadaafada iyo nadaafad darada ee walishil in iyo qaabki isla markaas ada alaabta iyo meel raay waxyaabada ka dhagmaas annadii filsafadii si aan meel raay siin ku ay gelin iyo
dhanka kale ardayda macadka Al-Qamar ayaa dadka barakacayaasha ah ku wacyay geliyay ilaalinta nadaafada
markuu si online hela caafimaadka soo dhimaastirin oo saasan fayl oo qofka bini'aadamka horumariyo mustaqbalkeena wanaajiyo islan hela wadurko qofka wal ku dhimo kor ama iskale dilo kor si lunku bidbaad way ba jirtay asbaaba jir wadurkana musku kooyulay caafimaadkana may haysto lay laakiin sawiye jir sawooga si ulanka muhiimsan way ba kumidaa walaan hadan soodna sanitationka ama iskale nadaafada in qof kasta oo uu noomida oo iska dadaala nadaafada jirkiisa iyo iska dadaal
ee geeg habboogashada eedeedan ku faraxsanay siisanay geemeeta yani ni dagan sidan waqtiga ni sidan ee sin kuma hadliyan shukran asan leena ee arday markaasay tii haas kuladan markaasay tii ku soo maad ku soodan iyo waliba hajeeladeen intii walaaladiyo way gelin sameeyaan saaso kalaan sameeyaan yani udur wala us markaasay tii sawbo udur musu kooyo udur meeka kooyay nadaafad dore ee markaasay tii waxyaabo adjeysatay hatta sa dhagaatir toore ninka sheegdi wali buu udur waxyaabo badan yani una ka sawad qornasiininka kooy salaan in sheegay may bahay tahay yani waxyaabo markaasay tii untada markaasay tii wasagaysan iyo meel wasagaysan un markaasay tii ka aagni saaso kal waxyaabo kale nin yani kooses nin sawu qor wali buu anti un markaasay tii markii musqulay jastan markaas kuban hadii gacmoos ku dhun hadii un helaan ooma hadii saaso kal un helaana yani shaamba.